kudigi ni kuseti kwa kiti na daini kudigi usikie fiti na takadoba zangu zizoze kainjili nizoze mara moja nizoze mara mbili ai na wapua ni wavue kanchiri wapua kujafom kwa medungi ya mamini mpua kona tatu mpua na mpini mpua na manati mpua wa mjini wengine wanasema mini sosa wengine washacheza doba zangu ya kutosha wengine wanasema nikidigida kolabo anisawa kukami na baki na waosha wengine doba zao ziko chini kama carpet wengine na wapeleka na rada mapuppet luku diripa ilikuja na jacket juu ya maduya ni shama na sachet nadai ni kudigi usikie fiti nadai kukufin maze usikie dizi nadai ni kuchiu ni kubloka big g nadai to relax to kidishi minji nadai ni kudigi usikie fiti nadai kukufin maze usikie dizi nadai ni kuchiu ni kubloka big g nadai to relax to kidishi minji takudigi tu viviti kwa kiti takudigi tu viviti kwa kiti takudigi tu vi takudigi tu vi takudigi tu viviti kwa kiti.
Girl, me love the way your body call me so nice. Girl, you make a bad man feel alright. That is why me wanna give you all my life.
In the morning,
girl, me I love you in the morning. Same time, baby, me I'm running. Call me anytime that you want me. Now you want me.
Pum pum pum, mina ipiga mijeledi. Ni kudigi fiti, ni cheze nezo jegi. Uneza kucha home my lady. For you ni shadai, yani sosa na kuketi. I'm poor, mechibeba, ila kama candy. Mpoa, neza pigisha malap ma weekend. Ani niko on, izingwai na kuseti. Venye niko ganju, na shiki wa kibeti, walai.
Nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie vivi. Nadai ni kuchiu, ni kubloka. Big G, nadai to relax to kidishi minji na dai ni kudigi usikie fiti na dai kukupin maze usikie vivi na dai ni kuchiu ni kubloka minji na dai to relax to kidishi minji ban super aliban super akikupa basi cheza na gidha mimi siko sawa nimejawa na kicha nimekuja kama nyota sasa nimenga shikisha moreo akikupa basi buda pitisha mishandle dismantle lights camera action.